wamelala. Leo mindo ninacho, kuna wenzangu wajala. Japo umenitoa kwenye shimo, umenipa upendo swa kipimo. Wakiitwa watu nami nimo. Thanks Lord for the mess. Alikadhalika, nami nakosea si malaika. Sijakamilika, nikosea tena Mungu nisamee. Alikadhalika, nami nakosea si malaika. Sijakamilika, nikosea tena Mungu nisamee. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote.
Yeah, nasema asante kwa wema wote. Ukarimu wako ndo umefanya minzi kose. Victory shiny pain full doses. And I recover even when I take my losses. Especially life you can set it kwa kona. Neno lako ndo miwa na keti na soma. Check underestimate na jiwa when you performer. Cause you healed my mama tama likwa daddy corona. Another reason for me kurudisha mkono. Kwangu jawai kwa mteja, you never turned your phone off. Cause every time I call, we'll pick up. Same way, every time I fall, when you pick up. Asante, nasema Monday to Sunday. Nangoja one day, heaven ipande to banje. Campaigners, my pangwe na anthem. Nandoi sai, nasema asante na shangwe.
Asante, Mungu kwa wema wote. Asante, Mungu kwa wema wote. Asante, Mungu kwa wema wote. Asante.
How many times you many save now choki? I can even count you ni mob sana. Ni kyo nenge woni bless na msosi. CEO kwa iche when your boss bana. In my heart umedunga base now toki. Lo itajipa takali pitia a lot jana. Mkono ya mate kisha rest kwa utosi. A full guaranteed akuna kitu God hana. Juni kiomba ana answer. Imagine anaponya mbaka cancer. Youth manager ni noma pata janta. Especially kauja soma mbaka campus. But ukisema kuweke juu, ata kutendea wema na sepe tu. Ata kuitisha any, he paid with dues. That's why kusema sante is a major move.
Alikadhalika, nami nakosea si malaika. Sijakamilika, nikosea tena Mungu nisame. Alikadhalika, nami nakosea si malaika. Sijakamilika, nikosea tena Mungu nisame. Asante Mungu kwa wema.